kuze na yenge chimbo nyabo nyasi chakuzanyisa omuntu kwezi bidde kukumuwendoza mwana mulungi ye mutaje ransanira kati awesumagira mumba mfudde omukwano bamutwale ngomulodi chafuta ono musubira muyo nebikola maka luza kunze tebageza kukuzauza nalina yene omugu kwana mpumule era manyitike kuzudde gwasembayo yenga nunya chingu omulungi gwenina abeyo namwe mulaba omwana ono naye nabiddo wanditegedde nti nonkwagala mukwano nokikuna mugubanga nkwagala omwoyo wanemedde kumpulira nkwagala nabiddo nawerabayo ndye nonkwagala oli mulungi kyemmanyeyo bakusumbuwa kubanga baagala ondi katuganze bo basoma okuganza abalina abadde obufumbo baawo bakutaye bakoma okukulooza kaleza bobe muvumu okuwa bukolera kyamundeke munoonyeze eruddeyo ate nine ebbuba eritalina alina nkugamba wuma owezi bwamakwa okugabangaza toyagala oŋŋambirawo sijja kulwangawo kuwenda bate bulifu kwejajamya jagala otuulumenyewo erinnya erebbi bagamba abalungi tebafumba bayenjera kati yegwaba bbulula abalungi bonna bwe balimbuuza nziremu anzeyo ono omulungi asanira abaganda ye mama buli musajja gulaba akanudde amasomo baagala ono gwe nnineero wange ezammwe bazime mu abakanudde ebisomo naye nabiddo wanditegedde nti nonkwagala mukwano nokikuna mugubanga nkwagala omwoyo wanemedde kumpulira nkwagala nabiddo nawerabayo ndye nonkwagala kwebuuza kwabubuugira oba ekyo nalidde wamuziza mbuki nalimu okugejja ngejjerewanga wetali emmere nema kyovaolabanga njagala bwezulanga naawe wazula koolidde nga kwennumuuliraba omugejjo olwo kyeddire mwero ntase obeere kumpi nange nyiira obuulya naye nabiddo wanditegedde nti nonkwagala mukwano nokikuna mukubanga nkwagala omwoyo wanemedde kumpulira nkwagala nabiddo nawerabayo ndye nonkwagala naye nabiddo wanditegedde nti nonkwagala